T-Baggy.
The Danger Zone Sound.
Namaste. Block your new Emmy. Back to the way.
Companies. Toyota Ganda. Every day I'm a inza. Manje kuzimvila. Atini gaina manifesto. Manje ababa tupini. Basa kila baka ina mapini. Uza zita ina chantawi. Akufuaya febo iwe chola. Love kuli ibeza kila chapenda lama iwe. Ivi vachikoni viza kuzia ulilache. Ah. Kila cha bendala maiwe. Ivi vachikoni viza kuzia ulilache. Ah.
Aba kuchidi boy. Namaste. Lafuta kudi tabaseka wa mutupin. Ukadilanga lupi ya you pump in. Gaimu lafu kelo ni shadimu aso. Njupushe chawi ni shevadi ya kaso. Bagelo wanse vale pepeke fiola. Udi chipuwa fengole fiola. Bagai vala pwela fukunyula beauty. Special inga kamone kakiuti. Tupa kikudi wene shabwa ya lifuile. Bachalo kuichef ya ufuile. Ya Mandela nda kufi mukadila calm down. Ala muka sumwe special ya baba mutown.
Love kuli ibeza kila chapenda lama iwe. Ivi vachikoni viza kuzia ulilache. Ah. Kila chapenda lama iwe. Ivi vachikoni viza kuzia ulilache. Ah. Oh. Kampaniso. Ngati udauta. Ungafunze watupini. Tavuna njala. Si watovela watupini. Sangapa kachola kabaki. Fasa la visi ye chamwandi. Uzaona visa nkala cha bebe. Beta mani noti la. Sangapo kachola kabake. Fasa la visi ye chamwandi. Uzaona visa nkala cha bebe. Beta mani noti la. Love kuli ibeza kila cha bendala maiwe. Ivi vachikoni viza kuzia ulilache. Ah. Kila cha bendala maiwe. Ivi vachikoni viza kuzia ulilache. Ah. Oh.
Namaste. T-Bag so we kampan. Babina chooks Zambia. Na wayoka. Aba kuchidi bwe. Munu wabu.
So, never give up. Cool for a future.